codbixiyayaasha doorashada madaxtinimo ee maraykanka kuwooda qaaradda asia kasoo jeeda ayaa 2 milyan ka badan tii doorashadii 4 sano ka hor, sida lagu qoray warbixin ay daabacday xarunta cilmi baadhista ee pew. tiradan korortay ayaa bulshada asia kasoo jeeda ka dhigtay awood codbixin oo kala saari karta biden iyo trump oo aad isugu dhow gobollada arizona, georgia iyo nevada, sida ay sheegtay christine chew oo arrimaha doorashooyinka u ololeysa.
xilli
ololayaashu ay raadinayaan codad dheeraada maadaama tiro yar lagu kala badinayo, waxaa tartamayaashu ay run ahaan hadda aad u eegayaan codbixiyaasha reer asia, maxaa yeelay doorashadii 2020 20% dadkii codka bixiyey waxay ahaayeen kuwa markoodii ugu horreysay codaynaya. haddaba maxaa codbixiyaasha reer asia ay ka raadinayaan murashaxa ay doonayaan? v o da ayaa dad kala duwan arrintaasi weydiisay. waa kan samnaan kuwem. aniga ahaan waxaan doonayaa taagta madaxweynaha, nin awood u leh inuu si fiican u fikiro, go'aamo wan wanaagsan qaadan kara, oo aan sugaynin in shaqaalaha ka hooseeya ay go'aamada u qaataan. hanganha dizilfo ayaa iyaduna waxay tidhi, aniga ahaan da'da dan kama lihi, haddii uu shaqada si wanaagsan u qabanayo oo uu muwaadiniinta ka caawinayo inay shaqooyin iyo fursado wanaagsan helaan oo uu dagaalada naga ilaaliyo, arrimahaas ayaa aniga igu weyn. sofia omret ayaa iyaduna waxay tidhi, waxaan jeclahay inaan arko qof da'yar oo xukunka qabta, maxaa yeelay wakhti badan bay helayaan marka ay awoodda jirka leeyihiin. micneedu ma aha in dadka waaweyne ayna wakhti helaynin, ee hadda waa wakhtigii jiilka yaryar, ayay tidhi. natalia vu ayaa iyaduna waxay
tidhi,
waxaan run ahaan doonayaa in qof kastoo xilka madaxweynenimo doonaya uu ka mid ahaado jiilka yaryar. codbixiyayaashaas alahaan ka soo jeeda qaaradda asia, kuwa jasiiradda badweynta basifiga iyo dadka gobolka hawaii ayaa ah kuwa ilgaara ku haya arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda, sida lagu ogaaday ra'yi ururin ay sanadkii hore samaysay wakaaladda wararka ee associated press, kuwaasoo 10 qofba 3 ka mid ihi ay sheegeen in hortabintoodu ay tahay sicir bararka iyo arrimaha socdaalka. waa tan sikam soodimad. aniga waxay ila tahay arrimaha socdaalka, maxaa yeelay waxaan arkay dad badan oo reer asia ah oo dib loogu celinayo dalka cambodia. marka waxaan danaynayaa arrimaha socdaalka, maxaan ka samayn karnaa sidii aan dadka uga caawin lahayn arrimahaasi? havier engling ayaa isaguna waxa uu yidhi, daryeelka caafimaadka, arrimaha caafimaadka iyo socdaalka, kuwaas ayaa aniga muhiimiya. in doorashooyinku ay si saxa u dhacaan oo aan la musuqinna, aniga arrintaasi hortabin ayay ii leedahay, ayuu yidhi. soben pin ayaa iyaduna waxay tidhi, saddexda arrimood ee aniga muhiimka ii ah waa socdaalka, dhaqaalaha, iyo dagaalada ukrain iyo israel, waayo waxaa laga yaabaa in xiisadda bariga dhexe ay ka sii darto. bulshada maraykanka ee aslan ka soo jeeda asia ayaa kaalin muuqata ku lahayd doorashadii xilliga dhexe gobolka pennsylvania 2 sano ka hor, waxaana la filayaa in labada olole ee biden iyo trump ay culayska saari doonaan gobolkaas marka la gaadho xilliga doorashada madaxtinimo ee bisha november.